We want to move on with our journey of heaven.
We are
still in the city of God, Jerusalem of heaven,
the
great gathering of the angels and the saints of God. We are still in the second part of still the second phase, where we see at the beginning of AD, Satan and his fallen angels, they were chased from heaven. And he gave authority to Jezebel. But in that second part, in which we see what followed, Satan and his fallen angels, after being chased from heaven at the beginning of AD, we ended yesterday, and we had discovered the reason why Jezebel, the first fallen angel to fall and join on Satan, and some of the fallen angels, they
were
not imprisoned in the bottomless pit together with Satan. We discovered the challenge Satan had requested initially, and he asked God with too much pleading, and he asked, saying that his elects, proves to God he can sift them and cause some of them to fall on those, some of the elects. When he proved that, and God who told him, let's see. Now that challenge remains. It's what caused the remaining of Jezebel and the other fallen angels.
Now
we want to see the places, the best through this work.
Yes,
praise Jesus so much. We
head
on see agenda of Satan with them.
Let's
first see the places they have based and the proof that truly they remain and they
base
in those places to fight church.
Yes,
praise Jesus so much. We want to see places Jezebel and the fallen angels, where they best to fight with the children of God, who hold on the commands of God, the Old Testament, and the testimony of Christ, the New Testament. When we begin,
this
is in Revelation 12, verse 17. It tells us this.
Revelation 12:17.
Yes,
praise Jesus so much. According to Revelation 12:17, after Satan had been chased from heaven, because he had already asked that challenge, now to wanting to cause some of the elect to fall, he brought proof that he can cause some of them to fall.
Bible says
he went on to fight those who hold the commands of God and the testimony of Jesus. The commands of God is what we call the Old Testament, made up of the commands and the prophecies. Praise Jesus so much. That's why in the scripture, like in Matthew 5:17, he speaks like this on that Old Testament. Matthew 5:17.
Temurowoza nganti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi.
Yes,
Jesus
Christ.
When the Lord Jesus was bringing the New Testament, which makes up the testimony,
yes,
praise Jesus so much. He said that one thing, I have come to abolish the laws and the prophets. Now the laws and the prophets, they are what make up the Old Testament. And he spoke saying this. Matthew 5:17.
Temurowoza nga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza.
Yes, he was when you
praise Jesus so much that the Old Testament, the laws and the prophecies, and the New Testament, it's to fulfill the witness testifying of the Old Testament. When someone says, I've come to fulfill the
Old,
he has brought the proof, which proves that which has been.
Yes,
praise Jesus so much. Now when we hear the battle which was waged in Revelation 12:17, fighting those who hold on the commands of God, we speak of the Old Testament and the testimony of the Lord Jesus. We speak of the entire New Testament, the witness testifying of the Old Testament. And if you remember, many times Jesus was testifying and testified as is read in the Old Testament, and he said, his words have come to pass upon you right now. Praise Jesus.
So
I'm not going to deeper explain those two words now, but we shall see them ahead there. But the battle fighting those who hold the commands of God and the testimony of the Lord Jesus, it moves on to prove us
those
who remain in that work, Jezebel, and the fallen angels, what place they best to fulfill that work.
Yes,
praise Jesus so much. Then we move on to understand how they fight those holding on the commands of God, the Old Testament, and the testimony of Christ, the New Testament.
Yes,
praise Jesus so much.
So
here there is a big problem. It involves not even to connect. Others remained in the Old Testament and others entered the New Testament. And others refused some things in the Old Testament.
And
others refused some things in the New Testament. The battle is right in the midst there. We shall be seeing it.
Yes,
praise Jesus so much. But the proof of those who remain, according to what followed after that battle, of chasing Satan and his angels from heaven and capturing Satan and some of the fallen angels, and they got in prison. The servant Apostle John, in the book of Revelation, Revelation 18, he showed that they are fallen angels who had remained and they had targeted much this world. They were called demons which had filled the world and the evil birds. Let's read there and we hear. Revelations 18 from verses 1.
Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi, n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. Olulimi olw'okubiri, nayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti, kigudde, kigudde Babulooni ekinene, ne kifuuka ekisulo ky'abalubaale, n'ekkomera erya buli dayimooni, n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
He
said, fallen is Babylon. You know, this world reached this moment and had been given to Jezebel, the one who had the responsibility and authority of Satan, and Satan had wrapped it, like
you
read in Luke 4 and the Matthew 4, where he told the Lord Jesus that he bows to him and give him this world, for he was given him. But this time, as Satan was going to be in prison, fallen angels, some of them, when he gave authority and the throne to Jezebel and the power, even the world was given to Jezebel. Right from then, when Satan saw that it is, that's why prophecy in Revelation 18 has said that Babylon
kigudde,
it's fallen,
era kifuuse,
and it's become,
kwegamba ekisulo kya buli daimon,
a haunt for every demon, a home for every demon.
Tuddire mu kolinyoro njagala olaga fallen angel bane mutendereza tujye balimu.
I want to see these three.
Okubikulirwa esule ye 18 n'olunyiriri olw'okubiri.
Revelations 18 verses 2.
Nayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde, kigudde Babuloni ekinene ne kifuuka ekisulo ky'abalubaali.
Okusooka
bafallen angels
bano bali mu gurupu wezi.
Fallen angels have these groups.
Mulimu abasalawo okubeera baalubaali.
There are those who decided to be demons.
Emizimu gy'ebika.
Demons of the clans.
Aha, abo nabo ino bateekawo. Deni abalala.
Then the others.
Okubikulirwa esuula ye 18 n'olunyiriri lwakubiri.
Revelations 18 verses 2.
N'ekkomera erya buli dayimooni
nti ate abalala.
And the others.
Bo baliawo kika kya mizimu.
They are like evil spirits.
Emyo y'emibi.
Evil spirits.
Eyo gurupu naye eryawo. Nga tebabeera eri mu bika.
And they are not the clans.
Naye nga bali awo mu gurupu eyo ya myoyo mibi mu nsi.
It's a group of evil spirits in the world.
Mm-hmm. Okubikulirwa esuula ye 18 n'olunyiriri olw'okubiri.
Revelations 18 verses 2.
N'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa.
Abalala baasalawo kwegamba baasigazi bewaatire mu lutalo luno.
Others remained with wings in this battle.
Baasigala beefudde tugambe nga bonaala bamalayika ab'omusana.
They remained appearing as angels of light.
Ne basigazi bewaatire naye nga babayisa nnyonyi embi.
And they remained with wings but they are called evil birds.
Basobola okulabikira nga balina ebiwawaatiro.
They can appear with or to you with wings.
Nga bafuukafuuka ebisolo oba ebinyonyi
eby'engeri.
Wano olina okwegendereza gino emitendera gye balimu.
Emitendera gino
balimu emitendera gino
esatu.
Mulimu bebeeta emizimu
gy'ebika.
Mulimu bano nga byo myoyo mibi. Gurupu eryawo tegwa eri mu bika eryawo.
It doesn't fall in the clans, it's hanging there, evil spirit.
Kusanyi kukwiga kubonyabonya nsi.
Just to torment this world.
Ne mubaamu abayingira okwefuula bamalayika ab'omusana.
And there are those who claim to appear as angels of light.
Be bakugambye ennyonyi embi.
They say the unclean birds.
Bano buba bamanyi n'okwefuula bamalayika b'ebika, bamanyi n'okwefuula bakristo.
Appear as angels of clans.
Bamanyi n'okwefuula ne bamalayika b'omusana.
Appear as angels of light.
Bamanyi n'okwefuula bakristo.
Appear as Christ.
Bamanyi n'okwefuula kugamba ne bajjanga mu busatu.
They sometimes come in the Trinity.
Nga balina ssebo n'ebiwaawaatiro.
And they also have wings.
Kubanga bano buba basigaza ebiwaawaatiro mu lutalo.
These ones remained with wings in the battle which happened.
Ate bali abasalawo okubeera emyoyo emibi mu nsi.
Others would have to be evil spirits in the world.
Abo abamu tebaasigaza biwaawaatiro.
Some of those never remained with wings.
Naye ate banafuka okwo okusinga ku bano
abalina ebiwaawaatiro. These ones who have wings.
Kati ate bali abaafuuka emizimu gy'ebika.
Others who became demons of the clan.
Baate banafu nnyo nnyo.
They are so weak indeed.
Olutalo lwabayisa bubi nnyo nnyo.
The battle affected them so much.
So balimu ebibinja ebyo ebisatu.
They are in those three types.
Era bwe babeera batumibwa.
And when they are being sent.
Missions z'okutyamya ensi.
Missions of perverting the world.
Babatumira mitendera egyesatu.
They sent them in those three types.
Kyovola banga mu kubikulirwa 16.
That's why in Revelation 16.
Olunyo lwe 12 pa 13.
Verse 12 to 13.
Bagenda maso tulaga daimoni ez'ebika bino ez'emirundi esatu egiringa ebikere.
Move on show the demons of the three types which are like frogs.
Kubikulirwa esuula ye 16 n'olunyiriri olw'12.
Revelation 16 verse 12.
Owomukaaga n'afuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati, n'amazzi gaagwo ne gakalira. Ekkubo lya bakabaka abava ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Olunyiriri olw'13. Naye ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota, ne mu kamwa k'ensolo, ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba, emizimu emibi esatu nga giringa ebikere. Olunyiriri 14. Kubanga gy'emizimu gy'abalubaali egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okulunaku olukulu olwa Katonda.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bano batugambye nti z'emizimu gy'abalubaali.
Yeah, they say these are the demons.
Yes,
praise Jesus so much. But we realize they put them in the three types. We have fallen angels who are called demons of the clans. And we have evil spirits That is the group of fallen angels. Those ones don't say we are of the clan. They are in this world looking for whom to cause to fall.
Whether
you come from the clan or you are not.
No,
these ones have run into church, which are not clear. These are fallen angels called evil birds.
These
can appear as angels of light and appear. Sometimes they appear
as,
you may think it's the Holy Spirit who has appeared to you.
He
comes as a dove after he appears as an angel, and he appears as a human being, and he appears as a woman, and
that's
when
he appears as
a small young angel, and they're young.
The
journey of heaven, God showed many things. When you read Revelation 18, it's hard to think over that word.
He's
fallen angels in the three types. Are they called demons?
Yes,
praise Jesus. The spirit of demons. In those days before they were chased from heaven, when we look in the Kings, we saw in those days they said an evil spirit from the Lord. These were fallen angels.
They were just
from heaven thrown on the world.
First Kings 22 verse 19. Nejeri yonna eriyo muguru ngabayimiride jali ku mukono gwe ogwaddyo ne kugwa kono.
Yes, praise Jesus so much.
Bino nabiono yabira ombiro biri ebiyendagane.
These prophets saw this in the era of Old Testament.
Katonda bwe yali azze ku ntebe y'ekisa mu kibuga kya Katonda.
When God had come on the master seat in the city of God.
Yerusalemu eky'omuguru.
Jerusalem of heaven.
Abamu ngabayimiride ku mukono ogwaddyo.
Some stood on the right hand.
Abalala ku gwa kono.
And others on the left hand.
Naye nga bw'oba okwasaganyiza bulungi nnyo ne Yakobo essuula esooka n'olw'omukaaga.
When you connect well, James 1 verse 6.
Abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana.
Any time the sons of God gather. Even Satan too came among them. Even his fallen angels too came. But they were called evil spirits. Remember, all angels are called spirits. If you are a fallen angel,
they
are to call you an evil spirit. Listen to this. When you read in the First Kings 22, verses 19,
it
showed us God had sat on the master seat on the entire army of Eben Gaza in the Evers of
Bishy.
They didn't separate whether only holy angels gather.
The
entire army, as they are meant to be all angels in heaven, they came. But like in Job 1:6-10, and in Job 2:1-10, when the sons of God gathered, Satan took him among them. even fallen angels came among them. But listen to this word. If they are holy angels, they are called spirits ministering to us. And to us too. If they are fallen, they call them an evil spirit. Now when you look before we finish the Kings, according to Hebrews 1:13-14, if they are holy angels, they are called ministering spirits to serve us.
Hebrews
1:13.
Tula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabebo entebe y'ebigere byo. Olumyo 14 bonna sijja emyo yegiweereza nga gitumibwa okuweereza olwabo abagenda okusikira obulokozi.
Yesu yebazibwa nnyo. Praise Jesus so much.
Bamalayika bonna nga batukuvu.
All angels when they are holy.
Bayitibwa emyo yegiweereza abagenda okusikira obulokozi.
Are called spirits to serve those to inherit salvation.
Naye ate singa mubeeramu abaagwa.
But if they are also the fallen angels.
Na mubiro biri bwe baali bakyakuŋŋaanira mu bwakabaka bw'omu
ggulu. In those days they gathered in heaven.
Baalinga abaagwa babayita emyoyo emizimu oba emyoyo emibi.
Angels were called the evil spirits.
Oba emyoyo emibi.
Or the evil demons.
Bwe tuba tuzze mu bassekabaka ekyokubiri.
That's why we should go back to the first Kings.
2:19. Kyava tunyonnyola ebigambo bino.
That's why he explains us this word.
Nagadde obisome nga omaze okutegeera.
I wanted you to study them after you've understood.
Bassekabaka ekisooka essuula ya 22 n'olunyiriri lwa 11.
First Kings 22:19.
N'ayogera nti, kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Olunyiriri lwa 20. Mukama n'ayogera nti, ani anaasendasenda Akabu ayambuke e Lamosi Guliyadi agwe. Omu n'ayogera bw'atyo. Nomulala n'ayogera bw'atyo.
Kuba malayika abatukuvu baavaayo
boogera bwe bati.
Buli omu n'awa ensonga gw'ayinza okukola. Wakati awo waliwo eyavaayo nga bamumanyi bakimanyi bulungi ali ku gurupu
y'abaagwa.
Yesu yabazibwa. Akyavaayo ogera
bw'atyo.
Bassekabaka ekisooka essuula ya 22 olunyiriri lwa 21.
First Kings 22:21.
Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti, nze naamusendasenda.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Tiwavaawo waavaayo omwoyo omubi
oliimba. An evil spirit.
Kubanga nibagambye a lying spirit.
But they said a lying spirit.
Omwoyo omulimba.
An lying spirit.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kugamba waliyo bano abaali bali ku saidi ya Setaani omulimba.
They were these who were on the side of the Satan, the deceiver of the entire world.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kugamba nga bagwa mu kibinja kya ba Satan.
They fell in the group of the devils.
Abalimba.
The deceivers.
Kubanga kitaffe bwe aba ayogera naffe mu Yokaani 1:8.
Father speaks with us in John 8.
Olyolwanamwenyaga.
Verse 44 says.
Kimubuli ba kitammwe Satani.
You are of your father the devil.
Kubanga okuba ku lubereberi ye musi ye mulimba.
He from the beginning is the murderer, is a liar.
Era kitaye w'abalimba.
And the father of liars.
Kati muwulira nti omuzimu omulimba.
A lying spirit.
Oba omwoyo
ogw'omulimba. Omuzimu omulimba.
Omanyirawo kitaye waagwe yali ani.
Straight know who its father was.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nyo kituukiriza bye twasoose okwogera mu Yobu 1:6.
This is what is spoke first in Job 1:6.
Paka 10.
Unto 10.
Ng'agamba nti.
And he says that.
Abaana ba Katonda baali bakuŋŋaanye.
When the sons of God gathered.
Ne Satani n'ajjiramu.
Satan too came among them.
Kati teyajjanga yekka, yajjanga ne batabani.
He came alone, he came with his offspring.
Ensigo ye bamalayika abaagwa.
He sees the fallen angels.
Obulaba abantu bakuyise omuzimu omulimba.
That's why it's called lying spirit.
Oba omwoyo omulimba.
Or a lying spirit.
Malayika eyagwa.
A fallen angel.
Tuddiremuko olunyiriri olwo. Bassekabaka ekisooka essuula ya 22 n'olunyiriri olwa 21.
First Kings 22:21.
Awo ne wafuluma omwoyo ogw'obulimba ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti, nze naamusendasenda. Olunyiriri lwa 22. Mukama n'agugamba nti, otya? Ne gwogera nti, n'afuluma ne mbeera omwoyo ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna. N'ayogera nti, gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola. Fuluma okole bw'otyo. Olunyiriri lwa 23. Kale nno laba, Mukama atadde omwoyo ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi bo bonna, mu kamwa ka bannabbi bo bano bonna, era Mukama akwogeddeko akabi.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Omwoyo guno kwega malayika ono yagwa.
Now this fallen angel.
Omwoyo omubi.
The evil spirit.
Omwoyo ogw'obulimba.
The spirit of falsehood.
Kitayi wagwa ogw'omutegeera
butegeezi. Father, you get to know him very clear.
Kusinziira mu Yokaana 8:44.
According to John 8:44.
Somero y'okuwulire.
Let's read there and we hear.
Yokaana esuula ey'omunaana n'olunyiriri olwa 8:44.
John 8:44.
Mwe muli ba kitammwe Setaani. era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe.
Kakati guno omwoyo omubi gwali guzze kukola kwegomba kwani.
Now this evil spirit came to do whose desire?
Uliriza.
Yokaana essuula ey'omunaana olunyirirwana mu nnya.
John 8:44.
Mwe muli ba kitammwe Setaani, era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Oyo okuva ku lubereberye ye musi, so teyanywerera mu mazima, kubanga amazima tegaali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye, kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba.
Ye mulimba era kitaawe
w'obulimba.
Kati n'okugamba nti guno omuzima ogw'obulimba w'omwoyo ogw'obulimba, omwoyo omubi,
the evil spirit.
Yes, he was
raised Jesus so much.
Baberanga ba malaika abagwa nabo mu bisi babungananga.
We have fallen angels getting the peace them to gather.
Aba ejeria katondirya ba malaika bwe
yajjanga. When the host of God of angels came to gather.
Ee nista ni ba malaika ba abagwa nga bali abalimba.
Even Satan and his fallen angels as they were liars.
Nga ba bajja nabo bakungana.
And they came to gather among the holy.
Adate ba nyimiranga nnye byokutuukiriza okubba okutta n'okuzikiriza.
No, they wanted back to fulfill the killing, stealing and destroying.
Nga tebakoma ku kwegomba kuli eyo okulimba obulimba.
Did what the desire of their father Satan does. When you look what's in John 10:10,
yes, Satan yajja kolash.
Satan came to do what?
Yokana esule ye kumi, noru nyiri yore kumi.
John 10:10.
Omubi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza.
Mirimu gya Satan,
the works of Satan.
Okubba okutta n'okuzikiriza.
Killing, stealing and destroying.
Era baleta emboozi ng'ekwatagana ku kulimba.
A story concerning lying.
Basendesende omuntu waffe.
To entice someone into death.
Bamalayika abagwa.
The fallen angels.
Abatalina bugumiikiriza kukweka bintu byabwe.
Who are not patient at hiding their things.
Mikono waguru.
They raise their hands quick.
Nze.
Me.
Ogenda bikola
oti. How are you going to do it?
Okulimba obulimba.
Just to lie.
That is our usual work all along. Tujikora ni Satan.
We do this with Satan.
Ulimba season na
deceiving the entire world.
Nokuba nokuta nokuzikiriza.
Still kill and destroy.
Kati wechiba kusenda sena akabu afe.
If it dies, I come to die.
Ijo chirungu.
It is crazy.
Ili na yetu batu musinga afili demutali kutukiribu.
We killed him and he dies in his unrighteousness.
Urunga aliku saidia.
And then he's on our side.
Kati ya raba advantage kubanga yekoja stand ways to
wezali. So advantage for certain schemes all along are like that.
Ziba denga zijia ziwele
wezi. They have been like that.
So wawuri nanti wikabi ya mizimu wa foreign angel.
Now we can hear that foreign angels all types.
Nye chita vucho oku vikuri wachia gena maso tula ambuli ya mu.
Book of Revelation moved on to show and explain to us.
Nti bamaraika bana abagwa.
That this foreign angels.
Ankana bakulemirwa mu Jezebel.
Now who are led by Jezebel.
Bali mu group si za abo zinesatu.
They are in their three groups.
Okusobola okukola emirimu gyabwe egyo.
To be able to do those their work.
Egy'okulimba ensi.
Deceiving the world.
Nga kitaabwe Satani bwali.
As their father Satan is.
Pozi n'okutta n'okuzikiriza.
And even to kill and to destroy.
Okubba okutta n'okuzikiriza.
To kill, to steal and to destroy.
So bw'oba otunulidde mbye tusomye mu Isaya eno.
Now when you look at what we've read in Isaiah.
Munne mu kubikulirwa.
In the Revelations.
Kubikulirwa esuula 18 olwo. Kubikulirwa esuula y'18 n'olunyiriri olw'okubiri.
Revelations 18:2.
N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti, kigudde, kigudde Babuloni ekinene. Nekifuuka ekisolo ky'abalubaali.
Twakutegeeza nti paati esooka y'aba foreign angels.
Told you the first types of the fallen angels.
Abamanyiddwa ng'emyoyo emibi.
Those known as the evil spirits.
Bamalayika abaagwa.
The fallen angels.
Abamu bali mu beefuula mizimu gya bifa.
Some of them appear as demons over clans.
Ekyo kibinja kiri eyo bano be banafu ennyo abaakosebwa ennyo mu lutalo lw'omubbi.
Specific group, these are the weakest who are affected much in the war within heaven.
Era enkola zaabwe muzimanyi
bulungi. Their ways you know them well. That's why when people are worshiping their devils in the shrines, those demons are weak, the fallen angels. Now what they do, they go import the ones in the second group, those known as evil spirits roaming over the world. They say they have mixed up things. The things of the clans have put their horns are the demons.
Yes, you must
praise Jesus.
Because
the demons of the clans
mixed
in other. They don't usually know which are those ones.
And
the demons of the clans, they confused them.
They bought
other evil spirits. Those
which
are not demons of the clans, but they are just hanging in the space. They are there, they have no sight. Revelation 18 verses 2.
Nayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde, kigudde Babuloni ekinene, ne kifuuka ekisulo ky'abalubaali, n'ekkomera erya buli dayimooni, n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. So gurupu zino ez'abamalayika abaagwa
ez'emirundi
esatu
of the three types.
Waliyo abali mu kibinja nti bo mizimu
gy'abika. And there are others and there are evil spirits. They're just roaming over the world, troubling it. Unclean bird, detestable bird, they appear as
bastards
of light. As a dove in your dream and you think you've met the Holy Spirit. Flying as if he has wings.
And you
see as a female angel.
He appears
a young angel.
Confusion
is right there. Those in the form of the evil bird, they appear as the Christ.
Christ
has visited you. They appear as angels of light. Sometimes they appear as the Holy Spirit.
They
appear in different birds. Different animals, as we shall see. That's where their groups are. The first three major groups. And they follow the criteria of Satan the devil. The beast on which Jezebel sits. And the false prophets. Go ahead, they divide themselves and get the 10 groups. Like you hear the 10 horns on the beast. But the major groups you have to realize now, the fallen angels, those who remain and never got imprisoned in the pits of hell, together with Satan and the ones bound, they are in these three groups. And when you look at Revelation
14,
those groups are created according to the trinity of the devil, which is false. Revelation 16 verse
13.
The trinity of the devils. Himself the dragon Satan, and the beast, the one sitting on it in Jezebel, and is also the false prophet.
So the grouping, yes.
Now those are the groupings of the fallen angels. Because the false prophet is chosen from the people,
there
are the fallen angels in the form of demons of the clans. Now this fallen angel,
Jezebel,
and he heads over these who appear as evil spirits, which are roaming around.
Now
the group of this one, the evil birds, unclean birds. They are led by the one who was imprisoned. The places they are, their places, and
they
live in different places. They are those we call principalities. They are in the space. Those are evil parts.
Okay.
To order the place to work. Fallen angels who appear as evil spirits. They are in the planets, the stars, and the moon. That's where their place is. Those are the most powerful more than the others. We told you they know how to appear as the Holy Spirit in the form of the dove. They appear as angels of light. We are going to look at that down there. We are going to handle one by one. We show you why, what, where they base and what they do.
Yes,
praise Jesus.
Now,
we have their second colleagues, the fallen angels, who are known as evil spirits. They are not in the clans. No. Their main base is under the ocean. They are very dangerous, more harsh than these others. Have you finished the second? The third. They are those on the clefts of the world. The third group, the demons. The demons of the clans. In the clefts. On human heads. In the courts.
Yes,
praise Jesus so much. I think you begin to understand them now. Demons or these fallen angels, people are not yet known. And they don't know how these fallen angels do their things. Now in the channel, we're defeating them. When we start Revelation 18, surprised the three types of fallen angels are there. When you look there, you may not see them. You cannot see the three types.
Bible
showed you the three things they did in the three types.
Yes, we have
praise Jesus so much. These are the three major groups. Ahead there we shall see how they divide and make 10 groups. And they have been given a mission, each group what they are to do. And after they mix them up. Here we know that they are having this group and the other. And they do these works down here. The first group we've seen. The first group of the fallen angels. Those called evil, unclean birds. We want to show you the place they base. And what they move on to do. The first group of fallen angels, known as the unclean birds. These live in the kingdom of the star, the sun, and the moon. And they build right there. They are called principalities. According to Ephesians 6 from verse 12, they showed these groups, but it's not easy to see them here. Let's read there and we see. Ephesians 6:10.
kubanga tetumegana na mubi na musayi na mubiri wabula nabo amasaza nabo obuyinza nabo fugensi abo mukizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
Agambye nti tulwanagana.
He saw we wrestling.
Kugamba nti tulwanagambye na musaayi.
We don't fight with flesh and blood.
Naye n'ab'amasaza.
But with principalities.
Emyoyo egy'obubi.
The evil spirits.
Egy'omubbanga eyo.
In the air.
Babayise wali ennyonyi embi.
They called them unclean birds.
Mu kubikulwa 18 olw'okubiri.
Revelations 18.
Babayita ennyonyi embi.
They called them the unclean birds.
Atuddemu olunyonyi 12 olunyonyi olw'otewulire bulungi be Efeso 5.
Ephesians 6 here it clear.
Okakase wa gye bali.
And you prove where they are living.
Efeso esuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'12.
Ephesians 6 12.
Kubanga tetumegana na musaayi na mubiri. Wabula n'aba amasaza n'aba obuyinza n'aba fuga ensi ab'omukizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu
babeera mu bifo ebyawa
emyoyo
egy'obubi ebya
waggulu
beba obuyinza ku bannaabwe nabo obuyinza si bwe ba buyinza osinga kuba na level endala ze tugenda
okwogerako
be babeera mu bufuzi obwabebibinja bamalayika bonna
abantuomanyi
bwe basigaza
ebiwawaatirwa
bayitiddwa emyoyo
egy'obubi
naye nga bubozeyo mu kubikwa
18
babayita ennyonyi embi
tuddireyo
ku katono okuwasaganya obulire
okubikkulirwa essuula ey'18 n'olunyiri olw'okubiri
Revelations 18 verses 2
nayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde kigudde Babulooni ekinene ne kifuuka ekisulo ky'abalubaali
bano twategedde mizimu abeefuula emizimu
gy'ebika
n'ekkomera erya buli dayimooni
kakati waliwo bana abazunga mu nsi bamalayika abaagwa miro emibi
n'ekkomera erya buli nnyonyi mbi
bano bo abali eri mu bbanga bamanyiddwa nga ennyonyi embi emiro y'emibi egy'omu bbanga
ab'amasaza
abafuga era nga kabeejumbira oli sitaani kennyini
omwebaasiba
wadde ng'eri musibe bano baabateeka bali wansi we
kyovuulaba
nga beefeso 2:6 etugamba
bwetyo2
okuva ku lusooka
abeefeso essuula ey'okubiri n'olunyiri olusooka era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe olumi olw'okubiri bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo gukoza kaakano mu baana abatawulira
mu biro biri eri eyo yali akulirayo
sitaani
kennyini nga tubanaku kumusiba ng'akulira emyoyo gino bamalayika bano abaagwa
beriyo
be tuyise ennyonyi embi
emyoyo
egy'obubi egiri mu bbanga Yesu yebazibwe
naye
nga bwe tuba tutunulidde ekitabo kino eky'Obadiya
nabbi
Obadiya mukama yali yamulagadde ebigambo lwaki tutambulira mu ngeri tutambulira nga tukebera ebyabannabbi ebaasooka
okwogera
baakugamba olugendo lw'eggulu
olugendo
lwatambulira mu
bayibuli
okakasa amazima
g'ebyawandiikwa
okuleeta ekitabo
ky'okujjukiza
ebintu ebyo biri bitya byonna yesu yebazibwe
nnyo
so bwe tusomyeko ennyonyi embi
those we've read of the unclean birds
ab'amasaza
principalities
emyoyo egy'obubi egy'omu bbanga
forces of wickedness which is in the air
yesu yebazibwe ebibinja ky'amalayika abaagwa abaasigaza ebiwawaatiri
these are groups of fallen angels who remain with wings
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus
era nga babeerera ddala obukumu bw'engula
and they live in the cleft up in the space
bebamu ku bakyasinze okukyenkalanyenya ekkanisa
they are some of best church much
kubanga mu kwefuula bamalayika b'omusana nga bwe tugenda
okulaba
bafera bakutwalayo mu bwengula n'olowooza bakututte mu
ggulu
Obadiya essuula esooka
Obadiah 1 verses 1.
Okwolesebwa kwa Obadiah. Bwati bwayogera Mukama Katonda ku Edomu. Nti tuwulidde ebigambo ebiva eri Mukama n'omubaka atumiddwa eri amawanga. Tituyimuke, nti muyimuke, tuyimuke ku nsi ye, tulwane naye. Olunyo olwokubiri. Laba, nkufudde omuto mu mawanga, onyoomebwa nnyo ggwe. Olunyo olwokusatu. Amalala ag'omutima gwo gakukyamizza. Gwazimba mu biwuku eby'omulwazi. Gwatuula waggulu. Ayogera mu mutima gwe nti ani alinzisa wansi. Olunyo olwokuna. Newankubadde ng'olinnya mu ggulu ng'empungu era ekisu kyo nga kiteekebwa wakati mu munyeenye, ndikussa wansi oveeyo, bw'ayogera Mukama.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Bano bwe bazimbye mu biwuku
by'omunyeenye.
Kuzipulaniti ne ku mwezi.
On the planet and on the stars.
Batera nnyo okukwatagana ne bannassaayansi.
Usually connect with the scientists.
Ne bayita eyo ne bajja batandika okuyingira ekkanisa.
And the pastor come begin to enter church.
Nga beefuula bamalayika b'omusana.
And they appear as angels of light.
Era bw'oba otunuulidde mu kitabo kino ekya nnabbi Isaiah.
When you look at the book of prophet Isaiah.
Katonda yali yatulaga dda bino byonna.
God had showed us all these.
So luno olugendo lwegu olugenda mu maaso n'okugattira ebintu byonna.
The eternal heaven moves on to join for you all things.
N'okuleetera n'okukakasa amazima g'ebintu byonna.
And to bring you proof truth of all things.
Okuleeta ekitabo ky'okujjukiza.
To bring the book of remembrance.
Ebintu byonna biri bitya.
How all things are.
Era bw'oba otunuulidde Isaiah 47.
And when you look at Isaiah 47.
Bongera okutegeeza bwe bati.
They move on to tell you this.
Olunyiriri lwa 12.
Verses 12.
Isaiah esuula ya 47 n'olunyiriri lwa 12.
Isaiah 47 verses 12.
Yimirira nno n'obusawo bwo n'obulogo bwo obwayinga obungi obwakutengezanga okuva mu buto bwo, obanga mpozi oliyinza okugasa. Obanga mpozi oliyinza okusobola. Olunyiriri 13. Abateesa naawe abayinga obungi bakukooyezza. Abalaguza eggulu, abalengera emmunyeenye, abalanga ebyemyezi, bayimirire nno bakulokole mu ebyo ebiri kujjako.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Bamalayika abo abaagwa.
These fallen angels.
Bamanyiddwa ng'ennyonyi embi.
Known as the unclean birds.
Abaamasaza.
The principalities.
Abafuga.
The rulers.
Ab'omukizikiza eky'obutamanya.
The darkness of ignorance.
Emirimu egy'obubi egy'omu bbanga.
Spiritual forces of wickedness in the air.
Bakwasaganyizza nnyo kaakano ne bannassaayansi bangi.
Condemned with many scientists.
Abeekebejjako bejja mu bwengula eyo.
Who search and gaze at the stars.
Wabula tebakomye ku ekyo kyokka.
But they have not ended on only that.
Naye bagenze mu maaso n'okwefuula bamalayika b'omusana.
But they have moved on to appear as angels of light.
Kubanga basigaza ebyowaatiro.
But they remained with the wings.
Kyovuula banga mu bakolisa ekyokubiri essula eno ey'okutaano.
That's why in the second
ey'ekkumi n'emu.
Corinthians chapter 11.
Olunyiri olw'ekkumi n'ennya n'ekkumi n'ettaano.
From verses 14 to 15.
Batugamba obwe bati ku bo.
They tell this about them.
Abakolinsa ekyokubiri essuula ey'ekkumi n'emu n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu.
2 Corinthians 11 from verse 14.
Olunyiriri lwa 14. So si kya magero kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Olunyiriri lwa 15. Kale si kitalo era n'abaweereza be bwe beefaananya nga abaweereza ab'obutuukirivu. Enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bamalayika bano abaagwa.
These fallen angels.
Abali mu gurupu y'ennyonyi embi.
Those in the group of the unclean birds.
Abeejeebye eby'omu bbanga.
Evil spirits of the air.
Basigazibwa waatiro.
They remained with the wings.
Kati basobolera ddala okwefuula nga bamalayika b'omusana nga Setaani kennyini bwe yalikola.
Now they can appear as angels of light as Satan did it.
Ne babalabikirako.
And they appear to you with the wings. And they're waving them.
Biyinza n'okulowooza malayika wa Mukama
akyali. Think an angel of God has visited me.
Tebuulabanga omwoyo omutukuvu yali mutume Pawulo.
That's why the Holy Spirit was in Apostle Paul.
Yatulabula mu Bagalatiya.
He warned us in the Galatians.
Tule soko nyolo mukaga paka olw'ekkumi.
Galatians 1 from verse 6. Chapter 1 from 6 to 10.
And apa. Wadde nga agamba nti malayika ava mu ggulu.
No anyone claims that an angel from heaven.
Naye n'aleeta enjiri endala temukkiriza.
And bring another gospel, don't believe in them.
Ensonga yali esinziira wano wenyini
we tusoma. The reason based right here we've read.
Nti bamalayika bano abaagwa.
That these fallen angels.
Mulimu abayitibwa ennyonyi embi nga basigazibwa waatiro.
Called unclean birds, they remain with the wings.
nabasobola okwefuula malayika
yenna
n'olyoka ogwa ku buzibu obulimu
obwebasiŋŋaana
okusinya byatugamba galatiya katusomeyo
abagalatiya
essuula esooka n'olunyiriri olw'omukaaga neewuunya kubanga musenguka amangu bwe muti eyabayita mu kisa kya kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala olw'omusanvu si ndala wabula abantu ababateganya abaagala okukyusiza ddala enjiri ya kristo olw'omunaana naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri wabula singa bwe twababuulira akolimirwenga
owulidde ekigambo ekyo nti kaabenga agambibwa okuba malayika ava mu ggulu omanyi bana abamasaza bamalayika abaagwa abalinga ennyonyi embi balina ebyowaatiro ayinza
okufubutukayo
ogenda olaba ate malayika mukazi
naye
malayika omukazi kusinya mu maka 12
25-27
tulibanga bamalayika teri kuwasa teri kufumbira amalayika tebaba na bitundu
byabakazi
ate ono
abigye
ayinza okwefuulako amalayika akato ogamba amawali olabe bamalayika bwe bakazaala ayinza okwefuula ejjuba omwoyo wa mukama
akyali
wanonno oba ogudde ku buzibu
kati
kuba bano bayinza okufiira ku ddala
ekikeo
yesu yeebazibwe
ekiba
kyetagisa ekkanisa okubanga neegendereza
nnyo
okwetegereza njiri ki gye baleeta nabiki bye boogera
naye
baasigazaamu obusobozi obusobola obwafuulanga bamalayika bamalayika balinga beefuulanga bamalayika
abatukuate
basobola okukikolera ddala akaseera akamala akawererako abakubatadde obulimbo naye babeera n'ebiwundu abamu babeera n'amayembe abala babeera nga balwadde wadde ggwe ngaobo balaba balina
bwewatibeera
nga balwadde nga batini nnyo nga
tebategerika
pulezensi yaabwe tera okubaamu obulumi
beeramu
obulumi era bamala akaseera
nga
sikaagi ne babulawo nga tebaagala kubazuula kubanga bakolimire ekikolimo kyabwe tekirwawo
okulabika
yesu yeebazibwe naye ngaera ebyo mu bakolosayi yagenda mu maaso n'okulabula ku bamalayika
abaabonti
sibo balabikira
abantubasobola
okwefuula bamalayika
b'omusana
basobola okusigala nga balinga nga balina ebiwawaatiro era gwe bwe obadde tobamanyi
mutuufu
oyinza oga malayika wa mukama
yaze
abatera osoma naffe eri mu nkwe za
sitaani
enkwe za sitaani ziveera wano wetusomera ku sitaani
bamalayika
lwakuba wano tetuwazikuwa mu ditaio nga bwe
tuzireete
nga tulaba enkwe za sitaani eri katonda
erikali
ate ziva wano wennyini wetusomera sitaani bamalayika
baabaeno
tuba tuze kukulaga pozisoni we basinziira obikola era n'engeri gye
baategekebwamu
katusome mubakolosaayo olabe engeri gye bayinza okusigala nga bakwolesa bakulabisiza ebintu
awo
abakolosaayi essuula ey'okubiri n'olunyiriri lwa
18
omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeeka kwayagala yekka n'okusinzanga bamalayika abaagwa ng'anywereramu ebyo bye yalaba nga yeegulumiriza bwereere mu magezi ag'omubiri gwe
owulidde bulungi
nti
yeegonzanga balina bamalayika be basinza abaagwa
nga
And
they say an angel appeared to me.
Kati bano ba malaika abagu abarabika.
Now these fallen angels who appear. Those are the group of the unclean birds.
Yes,
praise Jesus so much. They can remain appearing to you and they appear as holy angels. The more you don't know the word of God, the counsel of God's word, the scriptures of truth,
just in
Jeremiah 23:18, they are going to lie to you. When they reach to worship them, they get from a level of being an angel and they appear as Christ and they tell them, worship me always at this time.
And
first appears as an angel and he tells you, our Lord is coming,
he's
going to appear to you,
but
he sent us to prepare you. That who is your Lord?
You're
going to see of a different Jesus. Jesus you've been worshiping, but this one is going to give you power.
They've been 2005.
Lying at the angels.
They
told me their master was to coming.
The
initial part of the evening was Jesus.
It was Jezebel.
And they are building their thing there. When they captured you into their thing, they bring out their true image after. When
you
reach to say that one worships fallen angels, you see as if Christ appeared to you. When they go back to the
state,
in this who appeared to you, he comes when he designed himself as Jesus. He put his cloak on himself and he appears to you. Worship me. These days they come on human heads, live.
Jesus,
I am Jesus.
Never
I died for you.
Yes, he was
praise Jesus so much.
You are going to see my Jesus.
Mugenda kulaba, yes, one. You know it. Asa has his Jesus, you don't know what form of Jesus. Those are fallen angels. It's a group among those, the unclean birds. They retain the wings. They can appear as different animals.
And
you see when they have captured church,
they are
tricks healing, they use different tricks to heal the people. The snake styles and every style. You immediately know you are on a problem now. Fallen angels on a human head.
Nabi,
a prophet,
pastor. Different
animals. From himself. He's lowering like an animal. Another is on the microphone. He sings like a snake. Like that. And
blow.
Get a snake.
Boy, receive.
Receive
for it. For it to receive.
And here Ezekiel has already
come. Ezekiel, Munana.
Ezekiel 8. Don't forget to see Satan and his fallen angels.
Ezekiel Munana. Ezekiel is Suli Yomunana, no new Yosoka.
Ezekiel 8 from verse 1.
Awatuka, Mumako Gomukaga, Mumuzo Gomukaga, Kurunako Roktan, or Romwezi. When Naringa today, Munyumba Yangi.
Nawa kadeva yuda ngaba batudde mumaso gange. Omukono gwa Mukama Katonda ne gugwire yokunze. Olinyo olwokubiri. Awo ne tunula era laba. Ekifaananyi ekyali ng'embala ey'omuliro. Okuva ku mbala ey'ekiwato kye ne wansi muliro. Okuva ku kiwato kye n'okwambuka ng'embala ey'okumasa amasa. Ng'ebbala lya zaabu etabuddwamu ffeeza. Olulimi olwokusatu. Awo n'akolola ekyali ng'omukono n'akwata ku muvundo gw'enviiri ez'oku mutwe gwange. Omwoyo ne gusitula wakati w'ensi n'eggulu ne guntwala e Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Omuweereza ono nabbi Ezekyeri.
Servant prophet Ezekiel.
Yalaba Mukama Katonda afumula.
The Lord, the living God.
Kigambo kya Katonda.
The word of God.
Mukama waffe Yesu.
Our Lord Jesus.
Naye n'agula omukono nga waliwo okukyusibwa.
Reached his hand and there was a trance.
N'apikinga omwoyo.
Pick out his spirit.
N'agutwala mu bbanga.
Took it up in the spirit.
Wano yali agenze kulaba amasaza.
He had gone to see principalities.
N'engeri gye bopaletingamu ku nsi wa.
How they operate on this world.
Kyava bamusitula mu bbanga wakulukwa wakati w'eggulu n'ensi.
When he's lifted up in the midst of heavens and earth.
Yes, he was
praise him. Jesus so much. This is what he saw again.
The fallen angel, no?
These fallen angels, they usually ask for seats. For them in the synagogue. One seat is of the Father, another of the Son, and another of the Holy Spirit. And the prophets sit and sit some are white.
Endala nga njeru myufu endala za black
others are black
basaba carpet myufu oba njeru oba nzirugavu
red carpet white or black carpet
banobora abakulagana nabali munsi abamu munsi
you see they work with some of people in the world
nga bali kulita kyali mutalina mizimu gya kikapati ali le bintu ebizibu
has not demons of the class where they have
yabikolera nakasenge
ejirimusinkana made a room for them where they meet them.
Olaba musajja mugagga alina ebizibu
bye. See a rich man with his problem.
Alina ebintu by'asinze asenge.
Things he worships inside his room.
Balina enkofiira emyufu ze bambala oba enjeru.
Red or white hats they put on.
Oba eza black.
Or black hats.
Ebibiina ebitategeerekeka.
They have groups not clear.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Abalina ebibiina ebitategeerekeka.
And they have groups which are not clear.
Katuuliriza ku by'entebe zino.
Listen concerning these seats.
Ezekyeri esuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'okusatu.
Ezekiel chapter 8 verse 3.
Ne guntwala e Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda eri oluggi olw'omulyango ogw'oluggya olw'omunda okutunuulira obukiiko obwa kkono awali entebe ey'ekifaananyi eky'obuggya ekireeta obuggya. Olunyiriri olw'okuna. Awo laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali eyo ng'embala bwe yali gye nalabira mu lusenyi.
Aleluya,
aleluya.
Katuddemu ka
Ezekiel. Let's repeat Ezekiel.
Ezekiel esuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'okusatu.
Ezekiel chapter 8 verse 3.
Awo n'akolola ekyalinga omukono n'ankwata ku muvumbo gw'enviiri ez'oku mutwe gwange. Omwoyo ne gunsitula wakati w'ensi n'eggulu ne guntwala e Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda. Eri oluggi olw'omulyango ogw'oluggya olw'omunda okutunuulira obukiiko obwa kkono awali entebe ey'ekifaananyi eky'obuggya ekireeta obuggya.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bateekawo entebe ey'ekifaananyi.
They put a chair of the idol image.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Nga waliwo alina okugituulamu.
Someone has to sit in it.
Ebiseera ebisinga omusumba oyo aba agituddemu ku lw'oyo eyamupozesinga ku muntu.
Most times that pastor sits in it on behalf of the one who possessed on his head.
Kino ekika ky'abamalayika abaagwa.
This type of fallen angels.
Bumanyiddwa nga ennyonyi embi.
Known as the unclean bird.
Abasinziira mu bwengula.
And based up in the space.
Bakabaka emunyeenye enjuba n'omwezi.
Some of the stars, sun and the moon.
Kugambye batera kati beefuula nnyo ba Kristo.
They appear as the Christ.
Be bakulisi ab'obulimba abaayogerwako.
These are the false Christ spoken of.
Byemye okwegamba abayitibwa batera nnyo okuyitibwa ba. Level yawe isukkako ku
their level is beyond the
akolagana nnyo n'abagagga b'omunsi
work much with the rich of this world.
Bazimbirwa obusenge.
They have built room.
Bakolerwa entebe ez'enjawulo.
Make for them different chairs.
Ezekyeri esuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'okuna.
Ezekiel 8 verses 4.
Awo laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali eyo ngembala ngembala bwe yali generalabira mu lusenyi olinyo lokutano awunangamba nti omwana w'omuntu yimusa amasogo kakano eri ekkuba erigenda obukiika obwa kkono awunenye musa amaaso gange eri ekkuba erigenda obukiika obwa kkono kale laba ekifaananyi kino ekyobujja nga kiri mu mulyango ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'omulyango ogw'ekyoto olulyo olw'omukaaga awunangamba nti omwana w'omuntu laba olaba kye bakola olaba emizizo emikulu ennyumba ya isirayiri gye bakolera wano ndyoke neesambe wala awatukuvu wange
yesu yeebazibwe okujja kwabo bamalayika abaagwa
bamanyiddwa
nga emizimu oba ennyonyi embi
emibu
egiubi egy'omu bbanga nga beefudde bakristo nga balabikidde mu nnyonyi ez'enjawulo
beefula
bamalayika abakazi oba abasajja
obanga
balina ebitundu bibiri
obanga
beefula bamalayika abato
obanga
beefuula nga omwoyo omutukuvu alabikiddwa mu jjuba oba mu kinyonyi kiringa empungu
ezekyeri essuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'omukaaga naye onoolaba nate emizizo emirala emikulu olunyo olw'omusanvu awo nandeeta ku luggi olw'obujja awo bwe natunula laba ekituli nga kiri mu kisenge
yesu yeebazibwe nnyo
ndowooza ojjukira bwe tubadde tujja tukulabula nga tukugambabaddera
bano bamalayika abaagwa okubawa entebe nga ku mulyango ogenda mu
kuŋŋaaniroba
ku geeti
oba
wali ekipande
oba
masaŋŋanzira kulagira abantu nakubalwaza ku kyalo
n'okubalagira
mbu bagenda kuyambibwa
owannabbi
oyooba mu kkanisa eyo bayinza obatuuza awali omugga mbu amazzi gabeere ga
mukisa
kati nga we musena
yingi
bakola naye ate waliwo ne mu busenge nga olina mulabira mu
busenge
wano njagala okitegeere
bulungi
lwaki mu Matayo mukama waffe yesu
yatugamba
nti bakugandi kristo ali mu kasenge
tosawaala
kubanga yakimanya bano bafule n'enjiri bibakola abali mu kibinja kino
ekisooka
abalinga ennyonyi embi abaasigazibwa
waatiriwuliriza
bulungi wano mu
Ezekyeri
Ezekyeri essuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'omunaana awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu sima nno mu kisenge awo bwe namala okusima mu kisenge laba oluggi olunyo olw'omwenda naŋŋamba nti yingira olabe emizizo egy'obubi gye bakolera wano olunyo olw'ekkumi awo ne nnyingira ne ndaba era laba buli ngeri ey'ebyewalula n'ensolo n'emizizo n'ensolo ez'emizizo n'ebifaananyi byonna eby'ennyumba ya isirayiri nga bitoneddwa ku kisenge enjuyi zonna
yesu yeebazibwe nnyo emyoyo gino emibi kwegamba egiri bamalayika abaagwa abalinga ebinyonyi abeefuula bamalayika
ab'omusana
olumu nga bazze nga malayika
omukazi
oba akaana nga malayika
omwana
oba nga yeefudde omwoyo omutukuvu mu jjuba oba mu mpungu oba mu kisolo kyonna empologoma yaayo ayinza okwefuula yesu ng'empologoma ya yuda
naye
batuddiremu mu kasenge eno owulire ebibye oyingira mu
kasenge
ezekyeri essuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'omunaana awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu sima nno mu kisenge awo bwe namala okusima mu kisenge laba oluggi
nga waliwo oluggi oluyingirira ddala mu
kisenge
omanyi lyali nga kkuŋŋaaniro naye nga sayidi
erimu
ng'eri munda sibo waliyo
olw'omwendala
naye nga sibo pasita bw'aba agenda ayita mu katuli
Erabu abayite
mzimu. And when he calls demons, he points
right from
the hall. He points right from the hall.
Nga yafuka kumpiti kana iba amufura
misambu. He almost became a demonic spirit.
Abantu bwe batumwe bali mu nsinga bafuka.
People like those are in the world are
ruko sinzanga bano ba malaika abagwa
the fallen angels.
Bali mu ngeri yennyonye.
Those in form of the unclean birds.
Singa tu rakali bawo na abuka
na abula. They are on the skin and the flies off. Like a few words, it disappears to his home.
Agamanenda kuchari na mchezo jari.
What you promise that you are a man of God?
Na yesi yako unkona.
But I will not knock.
Yako tu ra butu
zi. I will just sit in the seat. You see me there. These are wizards. They are at a level beyond the others. And them to have angels, they work with the fallen
angels.
Those in the first group.
Ezekiel
8:8.
Awunangamba nti omwana w'omuntu sima nno mu kisenge. Awo bwe namala okusima mu kisenge, laba oluggi olunyo olw'omwenda. Nangamba nti yingira olabe emizizo egy'obubi gye bakolera wano olunyo olw'ekkumi. Awo ne nnyingira ne ndaba era laba buli ngeri ey'ebyewalula n'ensolo ez'emizizo n'ebifaananyi byonna eby'ennyumba ya Isirayiri nga bitoneddwa ku kisenge enjuyi zonna.
Yes, he was doing. Praise Jesus so much.
These
evil spirits of the birds of the animals. These are fallen angels who retain the wings.
They
want much to have a room where they are.
You
find a rich man in his house is not opened. People who come in the night clothing white, red, they are already doing the detestable things of witchcraft. Others, red, white,
or
black. Rich man never puts off his hat.
Others,
the principalities move by that. You
say,
first rolls on
the
and you praise
rolling.
Sometimes rock. And he's acting like a frog. And he's doing the frog things. Know that the others from the space.
No
one day there's another welcome to them.
At
the side of Kawala,
that
we have men who have come from the moon, they have come to visit us. Now things are in the world.
Prophets
in those things, the business people and many others. Let's hear in Ezekiel.
Ezekiel 8:11. Era nga wayimiridde mu maaso gaabyo abasajja nsanvu ku bakadde b'omu nnyumba ya Isirayiri, ne wakati mu bo nga wayimiridde Yazaniya mutabani wa Safani, buli muntu ng'akutte ekyoterezo kye mu mukono gwe, akaloosa ak'ekire eky'obubaane ne kanyuka. Embeera kwegamba bafunayo bemwandiisa abakungu abagagga,
those would have called the
oba bemwita abakulu mu kanisa abakungu.
Hold the heads of the church, the elders of the church. Some people have taken a lot big in the gospel, and they seem to be an example. And they capture them
perfectly.
And they throw all the generations down.
Get
and capture one. Like you've had Azania in those days. And he's in the midst. The one who falls down and breasts grow on him. And they all suck on him powers. And they raise a cloud of incense, and the cloud covers
them.
And if you say, as we prayed and the cloud covered there, the man was preaching and the cloud had covered his head. You know, troubles have already come. These are principalities which can hinder rain to not to fall in another location, or they make it fall elsewhere onto the world which has given themselves to them, and it happens to them. And don't fear, they can even send fire from the space. They are the ones who strike lightning. They are lightnings of the witchcraft and witchcrafts. And these are not usual lightnings. But they have said in the rooms, they move in different paths. They appear as angels of light. Here is where Lord wonders, he said. In those days, they tell you Jesus is in this place. In the desert or in the room. Don't waste your time. Don't enter the room.
Matthew 24:23. Mubire ebyo omuntu wabagamba nga nti laba Kristo ali wano oba ali wano temukkirizanga.
Understood those who have done the things,
abefudde ba Kristo,
who have appeared as Christ.
Waliwo gwe nasinga nanga azize mu Kenya.
Is when I met it come in Kenya.
Wano mu East Africa, ali mu Kenya.
East Africa.
He
came, he claimed to be the father, another is the son, and they
kept
them sit in the synagogue there. I come direct and sit in there, visited. We love much the world, and we decided to visit.
Then
our seats always be here, we shall visit. Now God is left his throne in heaven to who?
Yes, he has
raised Jesus. But our Lord has moved on to tell us, if any person tells you that Christ is in the other place, never accept. That's why we tell you, don't accept when they tell you the Jesus of in the specific place. That the Jesus of this place,
the
peace came from America. They are what who began a ministry and each one had their own Jesus. And their Jesus did their different things. But they didn't have the right Christ. We were given one Christ.
For
what he explained in John 3:16, God loved, gave us his one begotten son.
So
now those are like that. Let's move on to Matthew 24:24.
Matthew 24:24. Kubanga wali jaba Kristo abobulimba ne bannabbi abobulimba nabo bali kolobubonero obukuru n'ebyamagero.
Yes, we have praise Jesus so much. These fallen angels who are called unclean birds, who appear angels of light, they appear as the Christ. These will come and they prepare their prophets. You do not find a person not speaking of Christ. You
Jesus. Tamburanga.
Have you seen a lion is moving for its prey? It moves, putting one leg on another. Yet it's different. All these men have different tricks. They have their Jesus. You hear they call it ETM. And the
seat
of Jesus is up there. You know the problem already came.
Matthew 24:24. n'okukyamya balikyamya n'abalonde
nti munnange wano tulina okwegendereza
kubanga
kibanga kyetaagisa abalondemu nabo babalimbirawo
mubulire
engeri gye balabikamu nga yesu nga bamalayika abatukuvu kumbe be baagwa kino ekyokulimba kiba kisoboka bulungi
nnyo
Matayo esula y'abiri mu nnya n'olunyiriri lw'abiri mu nnya n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika olumu lw'abiri mu ttaano laba mbalabudde kale bwe bagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga
temugenda kunoonya yesu
simanyi ali ku lusozi mbwe arabikira ku lusozi wali e bukalango
the mountain in bukalango
manya
immediately no
yesu yagamba abiri basatu banakungana
kuwe where two three will gather for his sake
nga waali
and he is there
tiyatugamba oba ku lusozi oba mu kiwonvu
he tells us on the mountain of the valley
bwe yali ayogera ekyandiko ekyo yagamba babiri basatu banakungananga ku lusozi
we did say that where two three will gather on the mountain
nga ndi awo
and I'm there
yagamba biri basatu bakungana ku
lulunayesinga
bakungana ku
lulunu
nga waali
bano
betuga yesu ali ku lusozi
lw'ediini
ali mu kifo
ky'ediini
eyo gye tugenda
okumunoonyeza
munnange oba
otomedde
Matayo essuula ey'abiri mu ennya olunyiriri olw'abiri mu ettaano laba mbalabudde olulyo lwabiri mu omukaaga kale bwe bagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga laba ali mu bisenge munda temukkirizanga
bannange bagamba nti yesu alina akasenge gyemugenda otuula
nayebino
bwe bikwasaganya ne ezekiri
suyomunaanabatulaze
bamalayika bano abalabikira mu nnyoni embi n'ensolo
ez'enjawulomalayika
abo
abaagwe
basaba obusenge
obwo
musumba yeyawulako mu kasenge anoonya
mukama
lowozi otegedde
bulungi
era nno ye samale ekwatagana ku abo abali mu kibinja
ekisookaabalayika
abaagwa
akana
abakulemberamu
jezebeeri wabo bonna
yesu yebazibwe
naye
kye ekibinja ky'ennyonyi embi bwe kityo bwe
kiriwabula
katulabe ne bano abalabikira emyoyo y'emibi egizunga
obuzibu
bamalayika abaagwa bamanyiddwa ng'emyoyo
y'emibi
bo bazunga mu nsi abasinga nnyo okubeera mu ekifo kyabwe beesi yabwe wano ku nsi ebeera nnyo mu nnyanja
naye
nga basobola ozzunga wano ku nsi nga banoonya ow'okusaanyaawo beesi yaabwe ezisinga beesi zaabwe enkulu mu nnyanja
ne
mu underground mu zi
bankers
yesu yebazibwe nnyo bano bali nnyo nabo mu bintu by'emmere kolerera mmere
working for food majorly
kukyusakyusa butonde bwa katonda
changing creations of God
ne tekinologi oyo oba mulimuuko nabo
technology they are in it also
bakozesa nnyo ebizungirizi
they use so much the rockets
okugenda okukwatagana ne bannaabwe mu bwengula
to go connect with their colleagues in space
naye nga basinga okubisimbula wansi okuva wansi mu nnyanja
they usually launch them from under the ocean
oba mu zi underground
or from the underground
eno jezebeeri alinayo ddala ekitebe nayo
has a base under the ocean.
Katubasomeko mu bufunze era nga bwetusoma.
Let's briefly read of them.
Tutandise na Isaya.
We began with Isaiah.
Isaya 29:15. Isaya esula ya 29 n'olunyiriri olw'15.
Isaiah 29:15.
Zibasanze abo abakka ennyo wansi okweka Mukama okuteesa kwabwe n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza ne boogera nti ani atulaba era ani atumanyi olunyo lw'16 muvuunikira ddala ebintu omubumbi bali mwenkanya ebbumba ekintu ekyakolebwa n'okwogera ne kyogera ku oyo eyakikola nti teyankola
yesu yebazibwe nnyo
nti bano bakka nnyo wansi ne basimazi
bankers
ensi bagizimba bagidda wansi
bapiira
There you
may have your city as human
beings.
And them to dug under the ground. They want so much in the desert.
Like
had in Matthew
24.
Tell Jesus is in the desert, don't waste your time. Even the second level of the fallen angels who are told the evil spirits. They can appear as angels of light and they can appear as Christ. The difference from this and the other, everything God created, they turn it upside down.
Christ
see they turn upside down everything God created. They are digging to get down.
Underground bankers.
Underground bankers. They want to connect to the places where the water bodies near there. Where they are their bases. But the major base
is
in the Bermuda Triangle.
Atlantic Ocean.
The Atlantic Ocean.
America.
Which is near to America.
Where there is
mist which comes out and captures fleets passing there. If any ship or an aeroplane passes the Bermuda Triangle, when that mist has come out, you know they're going to capture you.
You
lower down where they built under the ocean.
It's written
Ezekiel
27.
Ezekiel
27 verse 1. Aigwe atura awayingirirwa mu nnyanja. Omusubuze w'amawanga eri ebizinga bingi. Bwati bwayogera Mukama Katonda nti, gwe, ayi Tuulo, oyogedde nti nze natuukirira mu bulungi. Olw'okuna. Ensalo zo ziri mu mutima gw'ennyanja. Abazimbi bo baatuukiriza obulungi bwo. Olw'okutaano. Embaawo zo zonna baziggya mu miberusi egiva ku Seniri. Bajje emivule ku Lebanoni. Okukolera omulongooti.
Yes,
praise Jesus so much.
According to
Ezekiel 27, verses 1 to 5, speak of the one who sits at the gateway to the sea.
Yes,
praise Jesus so much. And they gave us a sign in Ezekiel
27.
This is verses 5.
That
in that place they built a nest there.
Yes,
praise Jesus so much. And that area, their fleets come out of the ocean from under there. And they got the space to connect with the ones in the sky. When they get down, they are lowered right on that nest. But they are also bankers underground. They have put. Even there they reach there. Time back they reach from there. And in the sky they come there like the lightning. And they knock there.
Yes, he was when
praise Jesus so much. Like we first heard,
but
God said, I saw Satan fall like lightning. Let's look in Luke 10, verses 18.
Luke 10
verses 18.
Nagamba nti nalaba Satani ngavudde mukuru okugwango kumyansa.
Yes, he was when you
praise Jesus so much. When they come from the sky, the others with the wings don't waste time with go with the
wings.
They just come straight
and they
on the mast which is under the ocean in the Bermuda Triangle.
That's
place Bermuda Triangle in Atlantic Ocean. Like you
hear
it, the triangular form. That place appears like that under the ocean. It is with it and link is in the triangular.
Agati bano ba malaika ba masaza abalinge nyonyi.
The principalities like the unclean birds.
Boy baba kyete batawana na bizungiri.
When they come, they don't come with their please. They fly knocked down on the mast.
Wamura bano banabo abali mu nyanja abali kibinje
ekyokubiri. Colleagues in the ocean, the second group.
Echaba malaika abagwa.
Of the fallen angels.
Abamanyiddwa nga emyo y'emibi.
Who are known as unclean birds.
Emyo y'emibi.
Who are known as evil spirits.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Abubu,
these have no wings, the problem. When they move close here, they
breathe
and they disappear with the oxygen they are caught
in. They can't move a distance.
They can't move a long distance. When it involves flying up in the space.
And
it caused them to connect with their colleagues in the space to make fleets for them, which can come from the sky and knock on their mast, and they go under the ocean. And though they have fallen on bunkers built in the underground, they can connect, come on the base under the ocean. Many people have joined on these fallen angels who are in the ocean and in the bunkers in the underground. This place from the triangle,
underground is also
the first underground, the first build. They were mostly in Egypt.
Satan in those
days, he passed there. That's why there are pyramids which are in Egypt. And the cities half down there in the bunkers, which reach onto the ocean. When Satan came down in Egypt, he passed there to access the ocean. That's why they say in Ezekiel
29,
and that days was known as the name he gave kings of Egypt. It is called Pharaoh, meaning the olden serpent, the devil.
Ezekiel
29 verses 1-3.
Ezekiel 29
verses 1.
Mu mwaka ogw'ekkumi, mu mwezi ogw'ekkumi, ku lunaku olw'omwezi ogw'ekkumi n'ebbiri, ekigambo kya Mukama ne kijijira nga kyogera, olunyo olw'okubiri, nti omwana w'omuntu, simba amaaso go okwolekera Falaawo, kabaka w'e Misiri, omulagulireko ne ku Misiri yonna. Olunyo olw'okusatu, yogera ogambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabewo Falaawo, kabaka w'e Misiri, okusatu ogunene, okugalamira wakati mu migga gyagwo, ogwogedde nti omugga gwange gwange.
Yes, he was doing it.
Praise Jesus so much.
The bankers is also underground bankers.
Underground bankers they built. And these groups of fallen angels were building them. Mostly the third group, the second group.
Yes,
praise Jesus so much.
He's
known as the evil spirits. The evil spirits moving up in the space.
Yes,
praise Jesus so much.
Bari basoka sima zibanka zeyo
Misiri, build bankers in the Egypt, and this which connected to the ocean.
Yes, he was
praise Jesus so much. But as we summarize,
emirimu gyabwe egisinga kuvuunika bintu bya Katonda,
their major work is to turn upside down the things of God,
okutondatonda ebintu ebitasaana, no
create things not worthy,
okukyusakyusa ebitonde,
to change the creation.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
That's why they told in Isaiah 29,
verse 15
and
16. Let's repeat them.
Isaiah 29,
verses
15. Olinyo lukumi no mukaga. Muvuunikira ddala ebintu. Omubumbi bali mwenkanye ebbumba ekintu ekyakolebwa n'okwogera ne kyogera ku oyo yakikola nti teyankola, oba ekintu ekibumbibwa ne kyogera ku oyo eyakibumba nti talina magezi.
Yes, he was with you. Praise Jesus so much.
Abasinga ne bamalayika bano abaagwa amanyiddwa nga ba aliens.
Those who meet with these fallen angels known as aliens.
Amanyiddwa nga obusajja.
And known as the funny men.
Bubagamba.
If they tell them.
Katonda si ya butonda.
God is not the one who created them.
Era ne bumanya bugamba nti talina magezi.
And after they say yes, so even wisdom.
Kubanga bugira bw'ekyo kyayogerako nti obulamu n'okufa.
Corn that speaks of life and
death.
And they think that is there even life, a death?
And
they say there's no death. That one called God deceived you. And they tell them of own life.
Why
life is not there.
No,
they despise and turn upside down the things of God.
It is
involving different creations and the great different creations. Changing the creations of God. These fallen angels are the ones entering in the creations they create.
And
all creations on the world from human beings. In the underground bunkers and under the ocean and
they do
research and tortures on different human beings wanting to make them into different creations. And when you look at the Romans 8, these are some of the things they move to which God wonders.
God
have made a new creation. They want so much manifest power. Feel the power is moving.
But
once in these things, even the false church they entered there, we have powers each new like the caterpillars and the things like those.
Barumi esule yomunana noru njiriri wasa tumomunana.
Romans 8:38.
Kubanga ntegeredde ddala nga newankubadde okufa, newankubadde obulamu, newankubadde bamalayika, newankubadde abafuga, newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, newankubadde amaanyi,
newankubadde amaki,
even though the powers,
ate kati ebiro bye tulimu maanyi,
and those we are in its power,
abantu banoonya maanyi gabakuba bigwo,
people look for powers to beat them down. All of you down to begin to cry from the floor. These fallen angels, they pull them to themselves.
Those
prophets, if they pray to take demons from you, they first kiss you. They swallow the demons from you. But he's not swallowing the
demon.
The fallen angels have just put their powers of darkness
in
him. So this one is restoring the powers to himself.
Romans 8:39.
Neither the heights.
Or
if the tell come from the under the ocean. Romans
8:39. Okuli mu Kristo Yesu mukama waffe.
Newankubadde ekitonde ekijja.
Neither a new creation.
Newankubadde ba malaika.
All the angels.
Yes,
praise Jesus so much.
Wanga yakimanya wajja kujja ba malaika abaagwa.
They will be coming the fallen angels.
Atandika okukola ebintu ebiringa ebyewuunyisa.
And they will begin to do things as if they will be amazing. And then we find some of us have shifted from truth. As God warned us when it's early,
I pray
each one of us stands in the glory of God, not be threatened over any issue
of
these fallen angels.
Yes,
praise Jesus so much.
It
involves that they even join with the children of men.
abamunge myo gino jijide mu kyekiyitibwa computer.
And some of the spirits have come in what we call the computer.
Those robots zibagenda okukola nga si robots za byuma
kyokka. Robots they're going to make are not only of iron.
Wabula nga mwe bali bafulemi angel mwekoledde emibi.
Them are foreign angels that have made bodies for themselves.
Yes, you have
been. Praise Jesus so much.
Era abo botunulidde mu Daniel esuli yokubiri.
When you look at the Daniel 2,
bagamba nti era bali egatta n'abaana baba.
They will say they will mix with the children of men.
Yes, you have been.
Praise Jesus so much.
Olunyolwana mwolumu Daniel esule yokubiri n'olunyiriri olwana mwolumu
Daniel 2:41
era kubanga walabe ebigere n'obugere ekitundu kya bumba eriyomubumbi n'ekitundu kya kyuma obwakabaka buliba bwawulemu naye muliba mu bwo kumaanyi ag'ekyuma kubanga walabe ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba eryettosi.
Yesu yabazibwenyo. Praise Jesus so much.
Bajja kukolawo emibiri egyo.
They will be making those bodies.
Nga munda kyuma naye nga bakibiseeko omubiri ogulinga ogw'abantu.
Iron but they have covered it a body like of human beings.
Bakole bye muyita computer.
And they make robots. Computers, robots.
Saibongo.
Saibong.
N'ebiringa ebyo.
And the things like those.
Naye nga mwe bali muli bagenda kujjiramu.
They are going to come within them.
Ojja kulowooza oguze computer, robot,
you bought a robot.
Oba saibongo n'ebirala.
A saibong and other things.
Omanyi ebintu ebyo robot, saibongo n'ebirala.
Robot, saibong.
Bigenda byawukana mu ntegeera ne mu nfaanana.
Move on differ in the understanding and the appearance.
Ati bagenda balinnyisa level okutuuka lwe banaatuuka ku kiri ekyebaagala bo nga bwe bamalayika bano abaagwa.
Raise the level.
Nga be balimu.
They will reach the ultimate term of what they want and follow the humanity.
Bubaddeko bumpi nnyo.
You know,
obusinga bumpi.
Most of them are short.
Ati bwagala kwekolera emibiri emiwanvu.
They want to make themselves tall bodies.
Daniel esula eyokubiri n'olunyiriri olwana mu bbiri.
Daniel 2:42
era ng'obugere bwe bwali ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo ekitundu ky'amaanyi n'ekitundu kimenyefu. Olwana mu ssatu era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi balyetabula n'ezadde ly'abantu
nti bagenda kuvayo bakole ki.
They will come out.
Beetabule mu bantu.
And they will mix up in the human beings.
Eyo baakola mu lubiribiri mukaaga.
Like they did in Genesis 1:6.
Abayitibwanga abaana ba Katonda.
Those were called the sons of God.
Bajja ne bawasa mu baana b'abantu.
When they came married in the daughters of men.
Naye ng'ebyo byatandika ddawo ebiri na kaakano.
That began no time up to now they are there.
Bamalayika bano abaagwa.
These fallen angels.
Okuva mu kiri ekibinja ky'abali ekisooka abalinga ennyonyi embi
ne
bano abava mu nnyanja ne mu
zibankers.
Yesu yebazibwe
ayongera
n'agamba Daniyeli esula ey'okubiri olunyiriri lwana mu ssatu naye tebaligattagana bokka na bokka era ng'ekyuma bwekiteetabula na bbumba
owulidde ekiriwo ekizibu
tebalyegatta bokka wakati waliwo
bannassaayansi
abava mu bantu
ne
bali fruits ne bagatta mu
bibinja
ebyaba Illuminati bye tuwulira abeefuula ab'omusana
bwe
bamalayika
abaagwa
bwekyowulira kyebayita Illuminati bamalayika abaagwa abeefuula
ab'omusana
sooka tusembeyo n'ekibinja kino ekyokusatu bamalayika abaagwa abalabika ng'emizimu
gy'ekika
mubulaketi emyoyo gy'abo abaafu. Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
Ekibinja kya malayika abaagwa ekyokusatu.
The third group of fallen angels.
Abeefuula emizimu gy'ebika.
Who appear as demons of clans.
Bracket emyoyo gy'abo abaafa.
In the bracket spirits of the dead.
Wano nno baayitiddwa ba robaali.
Here they are called demons.
Emizimu gy'ekika.
Demons of the clans.
Katuddeyo ko mu kubikulwa 18.
Let's get back to Revelation 18 we hear.
Olunyi olwokubi.
Verses 2.
Okubikulirwa esula ye 18 n'olunyiriri olw'okubiri.
Revelations 18 verses 2.
N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde kigudde Babuloni ekinene ne kifuuka ekisulo ky'abalubaali n'ekkomera erya buli dayimooni n'ekkomera erya buli nnyonyi mbi ekyayibwa.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Emitendera egyo ndowooza ogirabye.
I think you've seen those types.
twasose okulaba abo bamalayika abaagwa abalinga ennyonyi embi
fallen angels who appear like unclean birds
basikazibiwowati
and these ones retain the wings
newankubadde ebitundutundu bya by'omubiri ebyenjawulo byakosebwa
even though most of their body parts were affected
era nga kitwala okunywa omusayi
nebiko takes to drink much blood
okulabikira ddala nga malayika okwefuulira ddala nga malayika
omutwe himself as a right angel
then tulabye ekibinja ekyokubiri
we've seen the second group
ekyabamanyiddwa ng'emizimu
oba emibi known as the evil spirits
omusajja
funny man the aliens
obubeera okusingira ddala mu nyanja
under the ocean and the underground bunkers
yes yebazibwe
praise Jesus so much
eri kati bano bwetunuulidde
now this we look unto
ekibinja kya malayika abaagwa
the third group of fallen angels
abamanyiddwa nga emizimu gy'ebika
who are known as demons of the clouds
abeefuula emyoyo
gy'abaafa as demons of the dead
oba mu bulaketi ba rubaale
or the demons
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
so bano eno
now these ones
bw'oba otunuulidde mu samwiri ekisooka
when you look at the first samuel
ebeefuula ebintu bino eby'abantu abaafa
they are the ones who made these people and the things of the dead
naye nga jjukira abantu bano ababeera bafudde oba togenze mu ggulu oba ogenda mu geyena
these who have died you're not going to heaven then you're going to hell
naye bo kati baateekawo katembo ey'okubuzaabuza ensi
but they put the problem of confusing the world
katugende mu samwiri ekisooka
let's get to first samuel
essuula eno eyabirimu omunaana
chapter 28
samwiri ekisooka essuula eyabirimu omunaana
n'olubiri
olw'omukaaga
first samuel chapter 28 from verse 6
awo sawulo bwe yabuuza mukama mukama n'atamwanukula newankubadde mu birooto newankubadde mu yulimu newankubadde mu bannabbi olunywa olw'omusanvu awo sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti munoonyeze omukazi aliko omuzimu ŋŋende gy'ali mubuuze abaddu be ne bamugamba nti raba waliwo omukazi aliko omuzimu endoni olunywa olw'omunaana
yesu yebazibwe
nyooba otuzudde samwiri ne ekisooka
28:6
waliyo bano bamalayika abaagwa befuula ba lubaale babeera ku mitwe
beefuula
mizimu
gyabika
beefuula emyoyo gy'abo
abaafe
ne bakomawo ne batawaanya ebika n'ennimi
n'amawanga
yesu yebazibwe
ne
basaba saddaaka ez'engeri
ez'enjawulo
ne bakyamiza ddala abantu
and they pervert the human beings
okubajja mu kumanya katonda
n'okumuweereza
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
era nga balinnya ku mitwe gy'abantu abamu
and they come to heads of some people
kwega babeera ku mitwe gy'abantu olumu babeeramu babawonga mu mbuzi
abalala
olumu mu nkoko batera okubazimbirazimbira obuyumba
obutinji
omanyi bano be bamalayika abaagwa baafuna emitawaana
ebingi
olutalo olwaliwo mu
ggulu
baafuuka banafu nnyo nnyo
nnyo
okuba nti amaanyi gaabwe ate balina gajja mu
musaayi
oba mu saddaaka ez'engeri
ez'enjawulo
nga bafuna obulamu okuva mu musaayi
obwogerwako
mu lubeeberye essula ey'omwenda
n'olunywa
olw'okuna tewaliwo obulamu obutini obuli mu musaayi
eyo
nno lye bafuuka ab'amaanyi ne batawaanyiza ddala
ababasinza
b'emiggo mu kika
lwaki
temwakozibwe temwatutereezezza bo
tebatereera
ka tweyongereyo samwiri ekisooka essuula eyabirimu omunaana n'olunyiriri olw'omunaana sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda ye n'abasajja babiri naye ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onnyimusize buli gwe nnaakugambako erinnya olunywa olw'omwenda awo omukazi n'amugamba nti laba omanyi sawulo bye yakola bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu n'abafumu kale kiki ekikuteesezza obulamu bwange ekyambika okunzisa samwiri ekisooka essuula eyabirimu omunaana olunyiriri olw'ekkumi sawulo n'alayirira mukama ng'ayogera nti nga mukama bw'ali omulamu tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino.
Now listen.
Omanyi obumalayika obwo obwagwa
oli
olw'enfuda emizimu gy'abantu
appear as demons of the dead.
Sibu tebukugaana kwogera ku Katonda.
They don't stop you speak of God in the shrine.
Bakulowoozesa nti olinga kwegamba Katondera nabo
bagoobusinza. That makes you think that still maybe you're worshiping God.
Bonaye osooka kutereeza bo.
That you first ordered them.
Bone bakuleka ogenda osinze Katonda.
And let you go worship God.
Samweri ekisooka essuula eyabiri mu munaana n'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu.
First Samuel 28 verses 10.
Awo omukazi n'ayogera
nti 11.
Awo omukazi n'ayogera nti ani gwe mba nkulinnyisiza? N'ayogera nti ninnyisiza Samwiri. Onyole 12. Awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaba n'eddoboozi ddene. Omukazi n'agamba Sawulo nti onnimbidde ki? Kubanga gwe oli Sawulo.
Yesu yebazibwe nnyo.
Omukazi omurogo.
This wizard
asulako bafallen angels bano abaagwa.
On half fallen angels are always on her.
Abamanyiddwabaarubaali
is known as the demons.
Abeefuula emizimu gy'ebika.
Those who appear as demons of the clans.
Oba emyoyo gy'abo abaafa.
Those spirits of the dead.
N'amugamba nkulinnyisiza niyogera bwogezi.
And just pick the name of the one you want me to raise up.
Alijjukira.
Now remember.
Bano oba abeefuula baba balinze erinnya ekifaananyi bakifulumira.
If these waited for the name that they can release the image of that personality.
Babanga batambulira ku bantu wansi w'enjuba.
They pursue and follow human beings under the sun.
Era ne bamanya bw'ayogera.
And they know how they speak.
Ne bamanya n'ekifaananyi kye.
And they even know their image.
Abasobola okukiwa. Kugamba kikulaga mu birooto.
And they can show it to you through that
way. Okulabikira mu buliwo ng'emisango.
Or to appear to you physically as demons.
Samweri ekisooka essuula eyabiri mu munaana n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu.
First Samuel 28 verse 13.
Kabaka n'amugamba nti totya kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka.
Owulidde nti omukazi ye yamugamba.
Here the woman told him.
Agamba Kabaka Sawulo yali yagwa n'agenda mu
ssabo. Tells King Saul what backslidden and went to the shrine.
Yaliko omanyi Sawulo oyo okugwako.
You know the backsliding of King Saul.
Waliwo omwoyo ogwo omubi ogwamuliko.
There is that evil spirit which was upon him.
Era bw'amala okuvaako omwoyo wa Katonda.
After the spirit of the Lord abandoned him.
Obuli n'egamba nti omwoyo omubi oba omuzimu omubi ogwava eri Katonda.
Evil spirit from God.
Jukira tuka kuogera kwa malaika ababu abali bakyali mu ngulumbiro biri.
Pick of fallen angels were still in heaven those days.
Nti nekuteganyanga nnyo Sawulo.
Troubled Saul.
Kati gwe gwa yamala okubanga agudde gwe gwamuvuga ne gumutwala paka mu ssabo.
After he fell, it brought him, took him to the shrine.
Ne gutuuka eri.
And it reached there.
Ne gwefuula Samuel.
It appeared as prophet Samuel.
Gwe gwamutwala ye eri yeebuuze.
Took him there to inquire in the shrine.
Wano Bible egamba.
Bible says.
Nti bwe baafuka Kabaka Dawudi amafuta.
When the anointed king
Dawid. Omwoyo omutukuvu n'ava ku Sawulo.
The Holy Spirit left King Saul.
N'agenda Kabaka Dawudi.
Went on King
David. Omuzimu omubi.
An evil spirit.
Ogwava eri Katonda.
Which came from God in those days.
Bwe bamalayika abaava.
These are the twasoose okutegeera. Fallen angels like we first understood.
Yagujja ku Sawulo.
It came upon Saul.
Agenda okuddamu okwebuuza Katonda.
He inquired from the Lord his
name. Atamwanukula.
And no more answers him.
Omuzimu guli kumuteganya.
And the demon is tormenting him.
Paka ne gumusindikiza paka musabu.
He did push him to the shrine.
Kati mu kwebuuza.
Now in inquiry.
Gwe gwadde eri ne gwefuula
amasabu. The woman went there and acted appeared like prophet Samuel.
Y'ensonga lwaki omukazi omulogo agambye.
The reason this woman has said.
Nabwo omukuba Katonda ng'ava mu ttaka.
I see one of the goats come from the ground.
Kati abizeemu abanda ground.
Now it has come those of the ground.
Tegeeza nti ne bano abeefuula balubaali basobola okukiika mu underground.
These who appear as demons can get from underground.
Bamanyi bannaabo gye basinze.
They know where the colleagues base.
Tutegeeraganye bulungi.
Are we together?
Tugende mwasi. Samweri ekisooka essuula eyabiri mu munaana n'olunyiriri olw'ekkumi n'ennya.
Samuel 28 verse 14.
N'amugamba nti embala ye eri etya? N'ayogera nti omukadde ayambuka. Era yeenagiddeko omunagiro. Sawulo n'ategeera nga Samwiri.
Jukira
kati bamukolidde ekifaananyi
ky'ogwabanyeeko. An image of the person he wants.
Kyebatagaa nti bano bo abalinga emizimu gy'ebika.
That's why these who are like demons of the clans. Like spirits of the dead. They move by you and they know you. Your talk and your movement. Some of the things have been done under the sun. But don't expect Prophet Samuel was in the ground. Prophet Samuel,
you
had overcome and was in heaven. Bible 12:22-23 It comes in the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God. Now, no saints is living in the ground. In the underground, those are fallen angels like we've heard.
Yes,
praise Jesus. Let's move on and we hear.
Samuel Chisoka. Esura eyabiri mu munana n'olunyiriri lwa 14.
First Samuel 28:14.
Sawulo n'ategeera nga Samwiri n'avunama amaaso ge ne yeeyanza. Onyole 15. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, lwaki okungulukusa okunninyisa? Sawulo n'addamu nti, neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange.
Olidde ekyaliwo.
You hear what happened?
Mbukati kuno maraiko ni yagwa mchivinja chine choku sa
fallen angel in the third group.
Wefura baru bari.
And appear as demons.
Wega baru bari.
The demons.
Wefure mizimu jevikani.
Appear as demons of the clans.
Ila wefure miyojaba.
And they appear as spirits of the dead.
Omuro kosheza.
Why are you awakening me? And Saul explained his reasons. But in the real truth, when the evil dies, they hang in hell, where their spirit is, in the prison, to reach the day of judgment. Yet the saint is lifted, taken up in heaven. Like written Luke 16:19 and down. Let's end with this scripture. Let's read under here.
Luke 16:19. Eyali awumuse amabwa olwabirimu olumu nga yegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza ey'omugagga era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. Olwabirimu ebbiri awo olwatuuka omwavu n'afa n'asibwa bamalayika n'asibwa mu kifuba kya Ibulayimu n'omugagga n'afa n'aziikibwa. Olunyo olwabirimu ssatu n'ayimusiza amaaso ge mu magombe ngali mukulumizibwa n'alengera Ibulayimu wala ne Lazaalo ngali mu kifuba kye.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
So abatukuvu tebabeera mu kifo kye kimu n'aboonoonyi.
Saints are not in the same place with the evil.
Mutukuvu abeera isibiddwa bamalayika n'atwalibwa mu ggulu.
Lifted by angels taken to heaven.
Mu kibuga kya Katonda.
In the city of Yerusalemu
eky'omu ggulu.
Jerusalem of heaven.
Ate aboonoonyi.
And the evils.
Babeera mu kiina mu magombe.
They are in hell.
Mukomera lya Katonda mu bulumi obw'ekitalo.
Prison of God in a different torment.
Era nga bw'omazeeyo olukeeno.
And if you finish this law.
Eraga tebasobola kuvaayo.
Because they can't come out of there.
Okudda ku nsi kuno.
To come back on the world.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ate n'abali mu ggulu babeera mu ggulu.
And those in heaven are in heaven.
Kati bano abakomawo ne batawaanye ensi.
Those who come back to trouble the world.
Kibinja kya malayika abaagwa ekyokusatu.
Fallen group of the angels, the third group.
Abamanyiddwa ng'emizimu gy'ebika.
Those known as the demons of the clan.
Baalubaale.
The demons.
Beefuula emyoyo gy'abantu.
They appear as demons of the dead.
Ne batawaanye ensi.
And they trouble the world.
Batandika okutambulira ku muntu.
They begin to move and pursue a human being right from when they have just given birth to them.
Maybe,
let's end with a scripture and read it. According to Job 23:7.
Basula ne bakeesa obudde nga tebaliiko kye bambadde. So tebaliiko kye beebikka empewo nga zifuuwa. Batoba noluwanda girize oloku nsozi
basiba bazunga mu nsozo.
Move moving on the mountain.
Bila mubuzo ufawa
jaja. Where you coming from?
From nsozi.
From the mountain.
Mungumire kuchoto.
Raise a fire for me.
Mungumire kuchoto.
Raise the fire.
Mwajite mungumire kuchoto.
Why don't you raise the fire? You have to raise the fire in the evening and the morning. Why do you joke with us?
Basima bazunge kiro epewe
wa kuwa. Always moving in the night in the cold.
Babere umbi ukuku.
We are always up the cleft in the mountain. Where are you coming from?
Tulikujua, tulikujua.
We are on the mountains. We have come from the mountains. Our house, the eternal house. We wait for you, grandchildren. We wait for you.
Who is
waiting for you, your grandchild?
Yobu, esule ya bimanya, noru nyiriri olumunana.
Job 24 verses 8.
Batoba noru wanda girize oroku nsozi. Era, bavu mbagira oruazi, ngababulidua webegama. Mami, enkubi gina neba iganye
chilo. Sometimes the rainfall falls.
Omani bazunge chilo nebata wanya.
Trouble people the entire night.
Ati enkirembu webafuwa no obisinga.
The night, the cold hits them.
And if they find the video,
the mountain, they are scratching them.
Being in a mumpu.
Entering the clefts.
Omani vino hatipi wabari kubanyo
viyajankara menye. They beat them much, they got disfigured.
Bino nyomu sayi.
Looking for blood.
Kumacha mtu sari yenko.
In the morning. Get firewood.
Mulite yenko kumuzi sari wadu.
Bring their hands, cut them.
Yogo sule yabili mwenya. Nolu nyiriri oruo muenda.
Job 24 verses 9.
Waba waba kwa kula. Abatalina chitawo. Okubajja kumabiri.
Kati iti. Kasitaba zara. Antu wakuzara kumusinga chitawo.
On the world no more know your father in heaven.
Bata handuko kuta amulila konga.
They begin to haunt you and follow you.
Ate waru wibanya gira wongo chayi.
Nibali nyaku mutuwe. Match right on your breast. Mother's breast and they get on your head.
Unuafi.
This is our child.
Tomorrow we say.
We chosen this child.
Job 24
verses 9.
Wabawo abakakula abatalina kitaabo okubajja kumabeere ne bajja omusingo kumwavu
olwakujjako omusingo era mukuwongayo.
Now in capturing you,
munina okuwongayo obulira.
You have to get the umbilicals of the children.
Kujja bingi byemuwongayo
ngomusingo. Which they take from you that you have become theirs. Yeah, when you grow, you realize truth wherever you are. These are some of the things you break. I'm not an umbilical cord, I'm a spirit. I'm a spirit from heaven, I have a father in heaven.
Let them
follow you again.
They never follow you again.
When your fathers gave out the umbilical cords.
Job 24
verses 10.
N'okutambula ne batambula bwereere nga tebalina kye bambadde ekiro kyonna.
All the night.
Muno mwe muli abasezi.
Ye are night dancers.
Yujja abasezi.
You do the night dancing.
Bukuzimbao!
Get in you! Take off the clothing immediately. And you tie yourself. You move out. You walk naked.
Yobu esule ya vili mwenya nolo nyiriri lwakumi.
Job 24 verses 10.
Erenja lange varumye beti kevinywa.
Hii, ekiro. Emirambo tambuza mitambuza.
They move dead bodies.
Uyune juhujiwe tika notuwa. Uzikule emirambo sera.
Take dead bodies from the graves.
Ulike mitambu. Weti kechinywa chomurambo.
Carry the shell of the dead body.
Wegukule moku tambuza
yuna kweti kawo mitis. You have to carry it. Satan. These fallen angels.
Make you
carry with a shelf of the firewood.
Yobu esule ya vinimanya olunyiriri ole kumi na olumu.
Job 24 verse 11.
Baka muri la mafuta mubisenge vya basajja abo.
Baine enguri je basaba iyo yaffe.
They have to wind us
up. Yuwa kwa enguri ya
alcohol.
Busajja abo tebutibu nyo.
He praised the wine in the rooms of this man.
We not take a in the kuya.
Have to put a pot of alcohol in there.
But
wrap up this world.
These
are demons of their fathers and forefathers.
People never settle.
And the guy is laughing you, they come back, they become a problem your way.
Never yet, yeah, they are
not that one.
Yobu isura eya vilimonya noru nyiri ole kumine.
Job 24 verse 11.
Bali nyama sogole rogawe nevarumwa inyonta. Oli ole kumine bili. Abantu basindanga bali mu kibuga ekirimu abantu abangi. Ememe yabo abafumitiddwa nekaaba.
Gambi kwe gawa ensebo nyawe nyizeddwa ebintu bino.
How the world has been troubled by this.
Mulimbe basaba ebintu ebatasobola na kuwaayo.
Ask things they can't give out.
Nibatuka n'okusaba omwana.
They need to ask if you're a child.
Nibakusaba ebintu tebatereera.
They never settle.
Yobu esuule ya biri mwenya olunyiriri lwa kumi na biri.
Job 24 verse 12.
Abantu basindanga bali mu kibuga ekirimu abantu abangi. Ememe yabo abafumitiddwa nekaaba. Naye Katonda takibala okuba obusirusiru. Onyole 13. Abo bali ku muwendo gwabo abajemera omusana.
Munaye mbwe abantu abo.
All those people.
Abasinga abalemedde mu bintu ebyo.
Most who have stuck in love.
Bajemera omusana gw'ekigambo kya
Katonda. Rebel against the light of the word of God.
Naye Katonda n'abalikira emizimu emibi. Bamalayika abo abaagwa.
Those evil demons to torment them.
Nawe tuwulidde mu kubikulirwa 18 bwe yatwatandise.
Had Revelations 18 when it began.
Bagamba nti ensi ejjudde emizimu.
And they say the world is full of demons.
Bwega batawaanya.
No, the trouble.
Naye abantu abo batera okubeerako ne babalemerako.
Those people they insist on.
Abasinga bajeemu bajeemera omusana gw'ekigambo kya Katonda.
Most of them are rebellious, rebel against the light of the word of God.
Naye Katonda n'abalika babonyabonyezebwa emiyo kwa malayika baabaako.
God leads them to be tormented by fallen angels.
Otuusa lwe balyenenya ne bakomawo gy'ali.
Till they repent and get back to him.
Yobu esuule ya biri mwenya olunyiriri lwa 13.
Job 24 verse 13.
Ti abo bali ku muwendo gwabo abajemera omusana tebamanyi makubo gaagwo so tebabeerera mu mpenda zaagwo.
Ne bw'ajja n'alokoka ng'ali mu byakusaagirira era adduka n'addayo.
Though they come get saved in a joke, they get back again.
Nagamba emizimu gyangu
beat me.
Kanzireyo.
Let me go back.
Naye gwe jangu ng'olukwa omaliridde okumanya Katonda.
When you're determined to know God.
Omanya omusana gw'ekigambo.
Know the light of the word of God.
Teri agenda kutawaanya.
No one will trouble you.
Yobu esuule ya 24 olunyiriri olw'ekkumi n'ennya.
Job 24 verse 14.
Omusi agolokokera wamu n'omusana. Ate omwavu neyeetaaga.
Bano bo basanti.
These ones are murderers.
Era bakola mulimu gwa kitaabwe
Satan. And they do the work of their father Satan.
Ekibinja nakyo eky'abamalayika abaagwa eky'okusatu.
First group of the angels.
Abeefuula emizimu gy'ebika.
Those who appear as demons of the clans.
Beefuula ba lubaale.
Appear as demons.
Beefuula emyoyo gy'abo abaafa.
Appear as spirits of the dead.
Baagala okuyitibwa ba Katonda.
They want to be called gods.
So nga si bo.
And they're not.
Yobu esuule ya 24 olunyiriri olw'ekkumi n'ennya.
Job 24 verse 14.
Omusi agolokokera wamu n'omusana. Ate omwavu neyeetaaga. Era ekiro abanga omubbi. Olw'ekkumi n'ettaano. Era n'eriiso ly'omwenzi lirindirira ekizikiza. Ng'ayogera nti tewali liiso erinandaba.
Jezebel ebyo by'akola.
That's what Jezebel does.
Nyina w'abenzi.
The mother of the whores.
Kulembera bamalayika bano abaagwa.
Who leads all the fallen angels.
Yobu esuule ye 14 olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
Job 14:15. Job 24 verse 15.
Yobu esuule ya 24 olunyiriri lwa 15.
Job 24 verse 15.
Ne yeefuula amaaso ge. Onyole kumi na mukaga.
Ekyo ekyokufuuka amaaso ndoza mu kimanyi.
The changing of the eyes, you know.
Era olinnya ku mutwe.
When they come on the human head, the eyes are changed.
and begin to act. Grandchildren.
What are you doing?
Who is your grandchild?
Before that, Master Several Rudy Yaku,
the eyes and of the common human head. And the eyes roll upside down.
Now, when you
look at them like this,
no,
but is going to be
there.
They want to threaten.
Yobu Isura Yavi Munya, or Niri Rakumina Mukaga.
Job 24, verse 16.
Mukizikiza mwe basimira nyumba
ate baagala nnyo ebintu ebyo.
They love those things much.
Omanyi abakusensira ngo olina ekizikiza ky'obutamanyi.
When you have darkness of ignorance.
Ate era ne baba baagala nnyo ebifubyo ne mba muno obusawo bwabwe obuyumba yumba
bwabwe. These are shrines.
Era baagala nnyo ekizikiza.
They want the dark there.
Ne bajja ne bakubogoji.
And they come boom, bank the door like that.
Muteka matara.
Take off the light.
Muteka matara. Take
off the light.
Oganye.
Why? Beat people.
Yobu esule abiri mwenya olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga.
Job 24:16.
Mukizikiza mwe basimira ennyumba beggalira emisana tebamanyi musana.
Omanyi emisana tebatera nnyo kukula
era
omusamizi businga mbuutu kiro.
And the wizard mostly they sound that drums the night. And the night they are just think of running,
running
for demons.
In
the night. The devils is little in the day, but in the night.
Yobu esule ya biri mwenya, olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga.
Job 24:16.
Mukizikiza mwe basimira ennyumba beggalira emisana tebamanyi musana. Onyore 17. Kubanga obwenkya bulinga ekisiikirize ekyokufa eri abo bonna. Kubanga bamanyi ebitiisa eby'ekisiikirize ekyokufa.
Bo bennyini bamalayika abaago bakimanyi.
Angels know.
Tisawa yonna.
At any time.
Profezensi.
You've conned the world.
Bwe abantu bali abafa bye bakomawo naye babatwala.
What come back by the taking them?
Bo bamanyi nti buli afa bamutwala
eyo. Taken to hell if they are an evil sinner.
Era bamanyi nti omutukuvu bamutwalamu.
And they know the saint is taken to heaven.
You
with a falsehood appearing as demons of the dead.
Job 24:17. Ti kubanga obwenkya bulinga ekisiikirize ekyokufa eri abo bonna. Kubanga bamanyi ebitiisa eby'ekisiikirize ekyokufa. Onyole 18. Abawambiro ng'amazzi
batambulira nnyo ku mazzi bali ku njuba.
March on the water.
We are coming. Yobu esula ya abiri munya olunyiriri 18.
Job 24:18.
Tachukira awali ekkubo, tachukira awali ekkubo ery'ensuku z'emizabibu. Olunyiriri 19. Ekyeya n'ebbugumu bimalawo amazzi agava mu muzira. N'amagombe bwe gatyo gamalawo abo abayonoona. Olubuto lunamwerabiranga. Envunyu eneemulyanga ng'ewoomeddwa. Tajukirwenga nate kale obutali butuukirivu bunaamenyekanga ng'omuti. Olunyo lwabiri mu olumu. Alya omugumba atazaala so takola nnamwandu bulungi.
Bano b'olaba be bagenda ne balya embuto.
These are the ones who eat up human the wombs of women.
Ne babeera eri nga balya amagi.
The eggs of the women never to get pregnant.
N'obeera nga tozaala.
And you don't give birth.
Kati mbu n'ogenda ne beefuula bakuwadde
omwana. And you go and they claim to give you a child.
Kumbe bakwata ogwo omuzimu ne guvaayo mu bitundu by'ekyama.
Get that demon, get out of your privacy.
Gibeera eyo okulya magi.
What's that eating up human eggs?
Nga tozaala.
And you don't give birth.
Bukakati bw'ogenda mu kyama ne beefuula ebikuweeyo
omwana. When you go and the shrine they claim to give a child.
Kumbe bijjayo munnaabwe abadde alya
amagi. They get out their colleague who has been eating up the eggs.
Era abo mbamanyi abo mbalabikira mu miso tambu
no. Some of them appear in snakes.
Ne mbawo amagi mbu balya.
And to give them eggs to eat.
Mwabawulirako.
Job 24:22. Nebesigamu okwo n'amaaso ge gali ku makubo gaabwe olunyolwabirimunya bagulumizibwa ne wayitawo ebbanga ttono nga bagenze weewaawo bakkakkanyizibwa baggibwa mu kkubo ng'abalala bonna era basalibwa ng'emitwe egy'ebirimba by'eŋŋaano
omanyi abantu ababeera abasinza bambi emitwe gyabwe gibeera mu mikono
gyabwe every time
babira nagweringa batambula nagonga birimba
emitwenga
mutwaro gumu
like 10,000 heads
kati mumuge ruga emitwe gye chikajo nabane
as you say the heads of the clan
ngamwajwaji wa eri buli omuguli nyakuli
mujye
bwule wano tu bajeje bali nyako
kama zili ya propose sit on
naso
katumale ruwa bimata
yego sule ya bimanya no lunyiriri olwa bimwe Job 24:25. Ani ananumiriza nga ndi mulimba
akomekereza omwo mutukuvu agambe
the Holy Spirit finishes saying
nti ensisi bwekyo bwe kiri
not how it is it not that in the world
era sike kize kitambulira
is it not what's been moving on the world
ani amulumiza obulimba
can prove him false
so ebyo bitwogedde
that's what we've spoken
before ba malaika abagwa
on the places where fallen angels
Jezebel bakulembera
mu Jezebel leads
yabasinzira okukola emirimu egya Satan
where they best do the works of Satan
era nga tubalabye nti bali mbibinja bisatu
we've seen them there in the three groups
abamanyiddwa nga ennyonyi embi
those known as the unclean birds
emirimu obye
egy'omubbanga the spirit of posts of air
abeefuurafuura ebintu ebingi bye tulabye
those who appear as the many things we've seen
okutuuka okwefuura bamalayika ab'omusana
reaching to appear as angels of light
okwefuura ba kristo
to appear as the Christ
yatulaba ekibinja ekyokubiri ekyabamalayika
and they saw the second group of the fallen angels
abamanyiddwa ng'emyoyo emibi
those known as the evil spirits
era nga bano be bali mu zibankers
in the underground bankers
newansi mu nyanja
and under the ocean
bamanyiddwa nga ba alien
those known as the alien
so n'ekibinja ekyokusatu kino
this third group
bamalayika abaago
the fallen angels
ekimu ekyokusatu
a third
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
abeefuura emizimu abayitibwa ba lubaali
who are called the demons
beefuura emizimu gy'ebika
they appear as demons of the clan
beefuura ebyo gyaba abaafa mukikomyewo
appear as demons of the dead coming back
tetujja kuba tudda ku mulundi guno
next time we shall come back
okulaba agenda ya sitaani
to see the agenda of Satan
ngeri ne Jezebel
and it's with Jezebel
okutuukirizibwa ba malayika bano abaawo
to be fulfilled by these fallen angels
mukama akuwa omukisa
may God bless you
webale kujja
thank you for coming.